Kumunzenze mu murenge wa Kamabuye akarere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda gace gahana imbibe na komine Busoni yo mu gihugu cy'u Burundi uhageze uretse abashinzwe binjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda naho ubundi umuhanda urera aha harimo bajya gahagaragara urujya n'uruza rw'abarundi batari bake ndetse n'abanyarwanda mu mihahiranire ku bihugu byombi abarundi bazana ibicuruzwa byabo mu Rwanda bakagira n'ibyo bahakura cyo kimwe n'abanyarwanda mu Burundi ijwi rya Amerika hagiye abashinzwe binjira n'abasohoka badutangarije ko kugeza ubu nta munyarwanda ushobora kurenga kuri uwo mupaka ajya Burundi mu Kirundo bavuga ko abarundi bake aribo bashobora kwinjira mu Rwanda nabwo biyibye mu bihe byo guhinga baza gukorera amafaranga mu Rwanda bwana Evariste Haruhatanga umwe mu bashinzwe binjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda yavuze ko ubu kwinjira mu Burundi bisaba kunyura ku mupaka gasenyi Nemba mu buryo buzwi kubera impamvu z'umutekano
ushatse kujya mu Burundi ushaka ibyangombwa bimwe byemewe ugaca ku mupaka wemewe ibimwe byo kuvuga ngo abaturage kumwe bagendaniraga hakurya aha ntago bitemewe
abaturage bo hasi najyaga mbona amagara azamuka azamura ibishyimbo n'ibindi bicuruzwa ubu ngubu ntabwo abaturage bashobora kuba barabirenganiyemo
ukuntu mbibona kuba wajya gukora ibyo ngibyo ukabura umutekano ubundi mbona igikurura umutekano muri make mu banyarwanda bo bazi umutekano ko ariwo ufite akamaro
mu gihe kigera mu minota 30 twamaze ku munzenze nta murundi twabonye ahatambuka yewe nta n'umunyarwanda dushatse kwegera agace ko ku mupaka w'u Burundi abo ku ruhande rw'u Rwanda batwihanangirije bafite impungenge kuri uyu munyarwanda wari usanzwe yungukira mu migenderanire ku bihugu byombi arasanga hari byinshi byagabanutse cyane ku mirimo y'amaboko
ushakaga guhinga waba wifite nk'amafaranga yawe ukagenda ugafata nk'abarundi batanu nk'icumi bakaza bagahinga umurimo akasiga baburagira cyangwa se bagahinga iminsi ibiri gusa bazaga bagahinga tukagabana byiza bakaguhingira rwose ntiwiriwe gufata isuka ngo uhinge none rero ubu ngubu nyine bizatuvuna mu gihe hazaba batarumvikana ngo habe imigenderanire myiza bizatuvuna nyine guhinga umuntu ahinga aho ashoboye hato abashije
madame Mugabekazi ni umurundi kazuvuka muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo mu Burundi yashakanye n'umunyarwanda mu murenge wa Kamabuye nawe arebesha amaso igihugu avukamo akabura ikindi yarenzeho kuko agira icyoba cyo kuba yasura inshuti n'abavandimwe
twarahahiranira twaragenderanira umuvandimwe yarwaje umwana akagenda ukamusura wumva ati runaka afite ikibazo ukagenda nawe akaza none ubu byarahagaze ntabwo najyayo niyo mama yapfa sinasambuka ngo banyemereze
ntabwo uri umurundi kazi se ugeze wigendeje
banyita ko ni umunyepolitiki ubwo muri make ntibabyemera ko mvuye hano hasi bavuga ko ngiye kubagambanira hari sinzi uko babivuga
mu kiganiro n'ijwi rya mbere k'ubuyobozi bw'umurenge wa Kamabuye mu Bugesera ruhana imbibe n'u Burundi bwavuga ko uretse igihugu gituranye cy'u Rwanda gikumira bene gihugu bacu naho ubundi mu Rwanda ngo ntawe bimwe ikaze bwana Oscar mu Rwanda ashaka kuyobora uwo murenge yavuze ko na mbere kose imigenderanire itaraba mibi abarundi aribo bari bafite inyungu mu Rwanda kuruta uko abanyarwanda bazigirayo
nta gihombo dufite cy'uko yenda batanga ariko nta n'inyungu dufite yuko batagombye kuza ariko ikibazo dufite mu mibanire burya yituranye n'umuntu ukajya yumva nta kibazo akaza nawe wumva nta kibazo burya hari icyo wumva bigufashije ugasaba ko politiki yawe imeze neza kugira ngo abaturage babo bajye ahantu bashaka babohoke
ku rundi ruhande iyo uganiriye n'abikorera utwabo b'abanyarwanda cyane abacuruzi bakuraga ibicuruzwa mu Kirundo n'ahandi mu Burundi bo ntibabura kumvikanisha ko hari byinshi bahombye kubera ubuhahirane ku bihugu byombi butagishoboka uyu yadusabye kumurindira umutekano umaze agira ati
akabaye asa n'itawe ariko hari ukuntu babaranye mu kihanga hari ibigori byavaga mu Rwanda dushora mu Burundi bike bike hari ibishyimbo bwinshi cyane twamujyaga biva mu Burundi byarahagaze hari ibyuma bya sharapu bishaje bakoramo umushora bito hari byarahagaze hari n'ibituruka ku matungo bike 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 nk'ijana ku munsi cyangwa se nk'ane ibyo byarahagaze inkoko zarahagaze ihene zavaga i Burundi zarahagaze rero n'urujya n'uruza ntabwo nta na kimwe byaje
tuvuge nk'ibishyimbo washoboraga kubona nk'ibiro bingahe ku munsi biziye Burundi
ashobora kugura toni cyangwa ukagura ibiro 500 hari bamwe uguze toni mu cyumweru ukagura toni ibiri n'eshanu ugapakira ku bihumbi 80 mu kwezi bakoraga amafaranga cy'amashumi 300
muri rusange ibyifuzo bya ba rubanda rugufi bihuriza ku kuba habaho ubwumvikane hagati y'u Rwanda n'u Burundi imigenderanire igasubira kuba myiza
ibyiza bakumvikana ari u Rwanda n'u Burundi bikumvikana bagakemura ikibazo cyaba gihari tukongera tukagenderanira kuko natwe twarajyayo nabo bakaza kandi bikatugirira akamaro kandi nabo bikabagirira akamaro
turasaba kumvikana hakaba imigenderanire urabona nk'ubu ngubu dufiteyo abavandimwe nabo bafite abavandimwe babo inahangaha ariko nta ujyayo nupfushije umuntu ntahirahira kujya kumuhamba reka
ni kuvuga yuko imibanire yacu nk'uko twabanaga yakomeza tukabana neza tutikangana ngo tuvuge ngo Burundi ubwo tutabanye neza wenda bwadutera tukavuga ati turakomeje tugenderane baze bahahe natwe twajyagayo tugahaha ikiriyo
imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi yatangiye gutosekara kuva mu kwezi kwa kane 2015 mu Burundi hacyaduka imyivumbagatanyo ishingiye kuri politiki kuvuga impunzi zitari nke z'abarundi zahungiye mu Rwanda maze Burundi butunga agatoki u Rwanda kugira uruhare muri ibyo bibazo kugeza ubwo Burundi bwafashe umwanzuro wo guhagarika ibikorwa by'ubucuruzi bwagiranaga n'u Rwanda ikigaragara cyo igihe cyose ibintu bizaba bitarajya mu buryo Rwanda rusanzwe nta kabuza bazakomeza kubabarira akabarira ubusa ibyo rya Amerika ku munzenze mu karere ka Bugesera ku rubibe rw'u Rwanda n'u Burundi.